Welcome to my world. Yeah, Bongo Records. Yeah.
Check it. Na shinda njala from shua po chinene. Napo kaa kuna visa dosi seme. Kuna nyumba zina taa ila ndo azikosi umeme. Wazo anapiga changai dimida wapige unyenge. Oh, tofauti but the same old shit. I be out there with the same old click. Wachuba wachikulo I'm with the same old drip. Same old boy killing with the same old clip. Napo choka napo kaa kuna wanga dosi pime. Watoto na machine wanangwa kwa na sime. Njona moto kuzime afu nyumbani ni nyumbani. Niketo wapi unyama kangezali wapingine. So dumb city Jew. Push your city you. Usulize vivia tufanya kuliza migu. Cause you're everything I am and you're everything I do. Ni pendili mpendili kama mchizi west zoo holler.
1 second I be starting on them. 2 second niko speed na wafukuzia. 3 second watalipe shima jina langu. You know I can do this so japo na itaji litagi la wanangu. Nataka kurusha simu na mchezo mtaki kucheza. Kamlevi alekesha bar kingoja bia nyongeza. Kitenda wili wanakata kwao wanakti maisha mazuli.
Wasani wa bongo flavor.
Enaga kupoa ni forward beki. Hata mkipoa mindo muda kuchomoa bet. Nishawambia siku mkiona metoboa. Hakina uambia ni home unaenda kubomoa. Na nitajenga bank.
Nyumbani ni nyumbani.
Nyumbani.
Hata kama vicheka.
Nyumbani.
Nyumbani ni nyumbani.
Nyumbani.
Hata kama vicheka.
Nyumbani.
Karibu hapa ndo nyumbani. Chua kuna ukibanwa nenda vichakani.
Nyumbani.
Karibu hapa ndo nyumbani. Acha dirisha wazi feni ipo kwa jirani.
Nyumbani.
Kuja duniani umekuwa kama gifted. Kupaka taa home mazee bonge la mistake. Hata wana squeeze wapi high. Umebadili jina sasa unajiita Mr. Social Distance. Bwa mdogo unakwama bwa mdogo. Choki moja bafu la nyasi bwa mdogo. Huku ndo kwenu bwana usipale tenyodo. Ishi na watu fresh you here bwa mdogo. I'm proud to be a shaitan boy. Napotoka baba stars kisha chata 9-4. Leo narusha mangoma na wana na enjoy. Hashtag iwakilisha na wacha oi.
Napokuwa maskan tunaball so tiny. Yapo life letu sio lucky bossy. Kwa akili za mtan leo tuna close deal. Tumezani tumechill na mabossy. Yeah tossing keeping it real. Na wanangu OG yani toka day mosi. No of course siwa huni tuna date na nja. So wez kutu si mangia misosi. Ya unyama ni mupata shaitan. Niladikwa last king atoke shaitan. Siku nikivuta grammy tadondoka shaitan. Kama kuna maisha bada kifo bado ntazaliwa shaitan. Wagi mix tu uchungulie kifo. Kwetu kuna beast beast huko kuna pistol. Hatuna cha kupoteza mana tumezaliwa hatuna. So we don't kiss ask for your info simple.
Nyumbani ni nyumbani.
Nyumbani.
Hata kama vicheka.
Nyumbani.
Nyumbani ni nyumbani.
Nyumbani.
Hata kama vicheka.
Nyumbani.
Karibu hapa ndo nyumbani. Chua kuna ukibanwa nenda vichakani.
Nyumbani.
Karibu hapa ndo nyumbani. Usijewasha pange mwenye kiti ndo jirani.
Nyumbani.